cash for their inner system. So land up with them to the ceiling. Ski a poor poor, then they ban the sin. They ban, they ban, they ban the sin.
Who's in the sky, come back, come pin and guanze. Rudy nyumbani, mpenzi wangu, kuja kwangu. Mpenzi, mpenzi. Maskari, nikuna nilango msilikari. Kama koko baby ni tamtam. Minataka kupendeza slowly. Matuzi ni matuzi for your love daily. Nimo chungu chungu lady. Lakini mimi ni nachenda waza paper. Tugende onyanjule. Obangu wele kele komu katale. Tugule kubibala ebyo tuli. Onambu zeke yo josiba. Tugule musiba tai.
Benzi. Mpenzi, 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 mpenzi. Rudi nyumbani mpenzi wangu mpenzi.
Kabuti askari ndongo mwana mpunzo mwana no. Kabuti askari ndongo mwana mpunzo mwana no.
Benzi, Benzi.